130 rap. I ain't gonna stop. Mia Thelathini, you'll be calling. Ni no ma kwa loop sees, I be on it. Crashing to my music and I keep falling. Barziko kwa paper, just keep rolling. A young boy with a big dream. Systematic and I don't with the system. Industry, rapper no the rapper kwenye industry. Lokulia ukata so mintata kimelinze street. The game changer, the gamers ni hawataki change. I choose to shoot them all, yapo sipati range. Yes, a poor kid, going, I believe in that. Lenye mwanzo lina mwisho, I ain't living that. Nishells of you machakavu kwa lovi iba kwao. Wakavinu nuwa nando hivo livo figure bao. Life waliku nifunzaga kuplay fair. Siwe yei there, kilicho baki you can't scare. Mi hatari zaidi ya yei square. Navyo kisa nuwa kama unabisha, it's okay, yeah. Life ni movie, we can replay this. Sinzako lozi na mua ya kwako playlist. Na kutongoza unataka pesa, it's okay sis. Pokea na uli, nenda zako ato sin fakis. Complicated, nipo. And so is my name motivating, mshiko. Kifupi najua what you're thinking. Na sito acha kuspeed, let that sinking. Mindo linisikia kabla siko hapa. Ambaye nikifulia swezi kuisi niko kapa. Mana na mini kila changa moto. Ni darasa tosha kisomo cha pamba moto. I'm that dude, your boy scared though. Akikuona unacheka nami anofia pendo. Mindo yule mwana mtenda vitendo. Maneno ipeni kanga zingatia lengo. Listen to the flow as you dig deeper. This one is gold, mine is your real keeper. Ligo nafanya kalina bring cash. Ni wahudumie nyumbani na sio kwa impress. Social media nisipo invest. Don't get me wrong, better be strong. Kwa hii verse usipo jiongoza jiwa utatawaliwa. Na daima wachele waji ndo wanaowa hiwa. Kama vipo na vyotaka hautotakiwa. Na wasoro husu we kupata so utakataliwa. Inapiganiwa, haiongwi haki. Na kono tupu halilangwi, hivo sio be nothing. I put the record, ifadhi ya majina yenu. Ambo nkipata vyangu ndo inakuwa shida kwenu. Maisha ni hoteli ila huli kwa kuagiza menu. Bali kwa kupika through your hustle kisha fika venue. I'm a pastor, na kupatia neno jema. Na niko faster, kuwaga wia pendo vema. Na sito acha kuwaribia walosema. Sito weza fanya nachofanya so nafanya tena. See I'm doing it now na mnansikia. Booth no yangu madhabau, I'm just here. Na hamwezi sahau, I'm that clear. Watashikwa washika dau kwa tasnia. The digits, mi number. Mgini na wika jogo wa shamba. Go get it, kijanja. Ya nini kushikwa ubongo kifamba. I'm busy knocking the door, so I be stashing the door. You busy f***ing them before. That's how you trashing your goals. Na kaha utaji control. Mithiri ya maji utafall. Mithiri ya maji utafall. Utanyesha. Ni Mungu kwanza, cha pili afya na pesa. I done did it. Bless up. Randu Boy.